Studio 4.12.
Yeah, sick and tired of saying this different day. Time to get out, time to move on.
Baby mama, ni meshe joga na bituko vya visa 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 Baby mama, ni meshe joga na bituko vya visa 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 visa.
Hidi penze se, nina nichosha kidi. Kama ikidumu hivi basi nitachoka ni mwili. Majibizano mekuwa kando mhimili. Kila siku ijendayo kwa Mungu kitenda wili. Tunatatua hidi na kesho na kuja lide. Yani zipiti siku kadhaa bila ya kwere. Ona sometime tunalumba na dharani. Yani tunawapa tufaida majirani. Mapenzi furaha, mapenzi siyo karaa. Sawa, mapenzi wivu ila ukizidi balaa. Napotoka nje tayari na wahisimu. Nini utachopata zaidi kujitia wazimu. Kashashe pale napo kwenda kutafuta. Napo chilo kuruli unahisi na jirusha. Nipoke mizigo na kisha unipe pole. Mina fight kwa jidietu ili mamba wedole.
Baby mama nimeshe joga na bituko vya visa 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 Baby mama nimeshe joga na bituko vya visa 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 visa.
Bani sopema tena, yani malalamiko. Mbaka sometime na waza wapi ntapata pumziko. Mana mwenzangu mekuwa so mwenza tena. Pengine unataka sepa ilo na shindwa kusema. Tumesha kuwa kama fahari wawili. Dani jezizi moja na kuna liye dhalili. Kila moja zaidi na mwisho nisho bashiri. Bora nusu ya shari kuliko shari kamili. Eti wagomba nao, diyo wapate nao. Lakini soko sisi bora ni wache mba chao. Yo, nimesha chosho na penzi la ana anado. Leo tupo fresh msala kesho na mtondogo. Nende tu mama chukue unachotaka. Nikutakie heri wendako pawe swa dakta. So kama siku pendi mrembo la hasha. Ila kushi tena nawe shakuwa kizaza.
Baby mama nimeshe joga na bituko vya visa visa.